Ɗo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Gagni kanti to bobi jande fandu hala Mamadou Samassou jam wali sakrabe heewibe. Lantinal lewru korkandu mbien newanaki hewbe e on wattu goto o Modi Baba holti wiide mbendu do lewru Ramadan ko hasindini yo beydari kulol Allah. Fedde dental donnobe mutu taxi una muta nyibama kenyana bamako do fana mudun woni denagule golle o. Murtere golle balde tati fuddito mbien mairie commune tatobbo ngallure bamako gollobe be goytike ardibe mabbe jogola bondo gollobe almusaddaji dingon seme kawarji amen hande bete alkam sare noga e jeddi février 2025 bismillah sakra balde sede fadde lewru korkandu landule nde wala fi yakawere e le ngallure bamako sababuji di nakewi e wi jamare sifinde le dede yogaje capital ngal Modiba be kay ben nana ndarde alislam en fabondirde odo wattu ben tidalla Musa ak Mahaha won ko en ka defa sango Umar Wagalo e Alcisse
tidallaaji bangal kebe woyde gulleji tajugol kurangaaji kanyen ngabbude choggu kudde di won tidallaaji di jamarde warta fewtude puddod lewru Ramadan yimbe lebe min kawriti Medina kura fanjotoda Badla Bugu commune joyobo do bomoko do fu non cediri
on ay
pa to ngana landin be faga su fewde e majjum ga be de jogi tidallaaji kewdi leedi ni wana ko nimi fey hikka yimbe ngala kalsi quran o do wana ko hebete lewru korka hitande hikka ka waran e wakkati tiidudo sanne juude amen wala fu landinan gal ngadi fewde e majjum min ka ko kasin dinami ele lewru ndu ko ka fu musu landinade korko fu an yowi do aniya non kanko almay Musa Touré junno misid nokkuno dirte nyamo korko commune jagob do pomoko do hollitiri wite
ni setin
bel jombe bawde kany en hani yurma de yimbel be ngala bawde mi de gondi humpintinde alislam en be fewde e majjum le misideji amen jogi be an hani ko faabo be ngala be bande go korko ka fa to timmodo
yimbel be min landi le ngalluje de kollitiri kaja tida lay ko nayri bangal kurangaaji hebene jogala le ngalluje de cobbu kudde de do fati ngabali lumoji di
sakrama tuta klaaji mo du karbo bango bem am facebook adun x ya fufu ben yimbe lena cefo he bangal politinko be wuytaade jogola transition o ben hulti ndun yo wuteji lande no yawiri be maître muntagatar professeur aline hun jallo docteur sugal kramega hono bun hono be ben lon e bandun en be fufu cefuke be do politinko be ben hulti wi transition o ben boyi sanne hono ben hinnaade be kabar mu dun dum hala mu memama e ber wonande kambe nyonjotobe kanyi dunke ka politika ku le yewtere meden grand dialogue kanko Umar Wagal mo kayen kan fistan wako
docteur Suleiman Kita jangino jande do dodo holitide pelle politique de sa ewi nyalom hando beltaki kan kani hayfude hore muden sabi de kanyongul ko landinaki wakati de mbayli tanno president kiddo leleedi meden di wetaade fu o wi suynaaki fi ko yago e yimbe politique be nanga san ngatta e kasuuji
il y a une metti putti mataade ido wattuuji di ka min kay wonko wimbi kam suni yimbe le udama cuudi kasu e puddan yidude e dawrude kulle odo alhalilati sababu lulibe frere musulman ke be sembetu egypte non ko non dun wonande etat islamique ni baado le cuudi kasu abu graib ardibe hewbe hawti le cuudi kasu di dum do yu farti mawdo
professeur abdul sogodo yo jangino kanyu du jande do duure holitidi nyalom hando pelle politique de jata na kuli fati ko heewi mudu nena fuse
ki vale ko hinoto wuteji do yo wembere wakat jun o so bangal bale politique de heewi na kulani tabaruji gondi fiere yalla wutide ma majjinde jati bale yogaji won kuli be pati ngota fabaji lam o warata fewde bale politique de ane mabbe dun jogibe sugula tongugol almusaddaji campagnaji dana ko dum fufo hun tente hore e li korata ko
kanko docteur Ahmad Touré jenginowo jande dow dowre o holliti wiide sa ewi deedo politique no kaldirta nyaloma handan holliti wiide fa handen yoppitere halana wodi e leydi Mali
golle be mari kum totobo ngalure bamako nangonde mutara golle ben balitati gila kenyen den no kobar mudun totam ronde ardibe syndicat o be woytike ben kambe golle be woytike ardibe mabbe ngon beton gila hitan 2016 jogala bondo ben gollobe kaydu almusaddaji nokku o Abubakar Si woni kajado hala syndicat gollobe mari kum totobo wonko ni LCC ken fo sankon ko aliwo
élu et agent d'ordre concouru
tubal fayoto gollobe yela mu em an han latad wadde imadaraji fa nabira yeso nukule mu em ngale komin tato baba mako do wana non dum wurji kebe amen fayoto yimbel gollol dombe hore non nangirten yarta e sariya wana ande yimbe ardinte min yidi mani mani no wurji ana wela kam dum gollirte don ardinede ele golleji kono sariyaji le sud merino hore hulitiri widen dum wana ko gollirte mer on neddo mo yidi wattata hen wakati hore do fe wana le sudu meri do hore ko nawri bangal kebe le nokko odo nyande bonde ana wade san fewde e majju misalu le bitati fu miloji jetti ni ngatata essence ga fe goto anda hono do feccirte hakkone yim
on a aucune clé de répartition
hankasin donnobe mutu taxi ben berente famu jandeji ben sariaji datti denno ka do hala hulti dum humpiti dum woni ben fedde in muta ben drobe mutu taxi dental mabbe na dum wadi kenyen noga jogom fevrier maison de la presse bamako ben gollirde humninde transport to wonno nokko hulti wide diktoto ben faboto e le imadraji mabbe di mamtu kamati won horejo na muta won ko hanni lali tangrake da fasango umru galu
mi moto taxi
min gadi o do botu nyolom hande fami darda fedde amen de donnobe moto ngay taxi goni mudun mi dem buri miloji didi bingel adama kon le ledindi ko buri hode amen fudu yo sukabe non wotto jono mi den kaja droboto moto ngay be fu ngara tawe le ndia do fedde sabde sa ji wakkati fu inde amen an bonne be biya minen droboto moto ngay taxi de min bamobe droguji wabbe an tuddube biya chamobe yimbe kanye ko nande mudun min jida fe goto bonnirani inde amen mi den kaja du droboto moto ngay taxi fu ngara yalla miden bindo INPS kanye amo sabide sa jewi moto ngaji min donnata ada farati wakkati fa do ay wadde accident
mo do yi ko
to ku jaltu hulta bi ko warta chapan joyo ben yimbe le pelle haybgol hakki haybgol sukabe ben tilike kawtal jande famu beda be kawtal beda gol famu golle mabbe haybgol sukabe ben wi landin be kawtal gal larke sababu be do ben ande e latol sababu be kinno gino haniri ido sababu ji lugidi torraji ngati fewde ndewu yakani nguroy ele alhali men gonbe ele alhali ben hoifugul delno landin gal do kawtal won ONG wor vision do faba service men robe sukabe galle nokku o ballitati wadda le kortongal
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e golli dimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
ede e balle sede bangal ramadan du yimbel hebe gilla joni puddi ben mi jadi hon fufu wasude hinade korkandu sabe kula horude don yogabe kay sikke wala mi jan tan won nyawuji di harta be horude hono be non dun e bandu en nedno yelan be dor famu maryam kulbali won ko hebe ne kedo fastango umar waygalu
balle setan hedde lew ramadan du solando jabi be jida horde be du dem biata immini nyawuji mudu en sabami misala odo no dertedo fatumata so bami fa lew ramadan du dariki ni jida mo fumu jukki man makko kewdo pep tiafaje wakati fo yo hore makko na watani o we jabbeto woni makko no wi tension woni makko honro makko du an kewi so bami fa lew ramadan nati hono misala musa kanye e mami be do jabata horde fi sebede be munyata hidere odo suko jokolle no dertedo muhammed mo dub mudum barta dubino gay wayrji to yimbe be jati so bami famidi yottiki atana sawi gatoji mudna ko nande mudu fali nyeger natta so nyaama yarandiyam de ino fi mudum
sakrabe sabi lewru korkondu ono wiide fuddude ala warorde idi der mars 2025 jutamani ben waltan se wattuji ben al kabaruji mudum kikiredi nanno hanka sen lato wattu la saradu woni 16h tugade 18h denno di betan di kay heddoto do wono do woni 8h tugade 9h30 ndono goddo fuf yo lewru korkondu tawna e jam ben timma e jam sakrabe ko tan kabaruji hande mi tado sar fuf mpitade bangal den be rodo famu na hultini himeji modon bangal numero trans numéro ben jafodon na fodon numéro o woni ko min dar joni sakirabe jafodon se ben numéro o woni 36 96 56 56 bangal ko foni yo 37 321 men no ka fodu fufu ben buudi no ka tawli telephone joomu do serveur meden magazine yotere meden yo ben magazine yo cellal e yo dun mal be nyawuji yimbele naye be fudude duubi chapande nay ben yimbele hebdo fuddan hebdo sugulla ben cellal tergal mabbe leno donc dogotane holti wide ko buru hewde do nyawuji kewdo fuddan on wattu fa yotade duubi chapande jeegom nyawuji burdi hewde dun yo ko wiete nyaw bernde on AVC yalan bedor famu usman nyali bi wono ko hebena ken festango ben kanko alcisse yo en nyalle jom
sine bi adam jabbeke duubi chapande nay caldi mudon puddan tampude dun an holla wiide fuddi nay wude ko wajibi non don ko holti wiide andimbe kabaru cellal docteur mamed emile dambele neurologue le service neurologie CHI.G kanye suudu docteur commune jagobo limti nyawji yogaji bawdi hebude neddo le o wakati
après l'âge de 40 ans il s'agit
chagal duubi debbe tension nadu diabète on waawi nangude joomi nyaw ito sembe giye kanyu du an waawi nangude be pour fo rewbe be duubi mu en pettiye haminde nyaloma hande o AVC ngaydi ko heewi mudum fu yimbel ngombe e dido duubi buri matere mudum en sanne yoga mabbe ka hibinta fe duubi debbe
se voit même avant l'âge de 40 ans
sine neddo jabbeni duubi chapande jeego caldi mudon beydan tampude le o wakati du nyawuji kewdi mbaawi nangude neddo do woni ko holti wiide neurologue docteur Mohamed Emile Dambele
après l'âge de 60 ans sur le
so bitike duubi chapande jeego nyawu AVC o ana waawi nangude ma nyawu ngado so neddo do ana yeggita ana waawi nangude dum du nyawuji goddi hono kibbe prostate kan ko nande mudum du ana waawi hewtaade joomi yimbel goddi be duubi cancer gie buuje prostate kan ko nande mudum fayoto tergal ana waawi nangude
de la vessie et même de la peau
do bama ko do e le kaddi leydi meden di bibbe mali dulla farati goddo sinina do fuddi naywude ka non be himbe ana andi taguji lobbi di neda hani tabade yalla ana heba cellal
le douleur au niveau
na wala chagal nyawuji donkinoji joomu nyande si nyanduji yogaji di yidi tension kan e diabete min kam mi wadde milki sembe chalde ana moddi san kan e subaade ko nyamata darno mudum du ana momni to amen do mi e jilla fu fade amen yaltude boyri min jarta so mi yehito mi gollata to te goro tigaje rentin gol dum ne fu so nyamda so heewi chalde neddo e dum wayuti neddo dum torda dubi chapan jeegom jogimi diabete kan e estomac tampinta kam yehi sawre do dum so doktoror to ka hande kana santi
sawre do be ledde balebe kanyen du ana cawra nyawuji yogaji kebeteede le nayaaku kanon yogabe mabbe koltiwide nyawu noddirteedo prostate woni ko nangata worbe hewbe bebe cawrata woni ko holtiwide Ousmane Arama numero 1 cawro ledde balebe
nous avons remarqué
min taykike nyawu tampino yimbe sanne burfu yimbe be duubi mu en woddi sanne oyo prostate no fa anda nyawu o ada sawi dum atan wakati fu so ayi chagal sudu so a hanya kilo tam kibbeda wawa sakade dum kase do nyawu no idi wawi sawrede idum santa dum
kono nyawuji kebeteedi le nayaaku cawrirte dogotor en koltiwide neddo haani waylitinde tagguji mudon tinodo furtinde caldi mudon sini jabbe ke duubi chapande nay docteur Mohamed Emile Dambele
pour prévenir
faamba sakare dido nyawuji nafa ana hem san kinnoda huna fu ko woni laabal ele caldi mada fa yotto huna ko nyamata motta ko jottoda nokku goto ko tam motta yarde doro sigreti kay huna fu ko nande mudon fandi ka fu nyaloma jaha e koyde mada minitaaji chapantati tawta andude hono bawda sakiraade nyawuji mawdi yottindema torda hono tension e diabete nyama nyamduji dudi vitamine woni mudu
en calcium
leeti mode docteur holti wide ne an hani wattu fu yaade to docteur en daade hore mudun yalla ana rento e nyawuji yogaji